Chunk to supplier.
Watch out, my friend.
Where's that?
Jesus.
Where's that guy?
Barrio.
He come out and go kiss themself. Hold on, my blow.
28 mega pants.
Dr. Tumisio.
Bobo, Bizo, kiss them, see.
Mama, Siru.
How you doing?
Omi Crazy.
Mr. Showcase.
Masalanka. Fujabeni.
Wait, it's a Vinanda, eh?
Atchanti, baby, next man.
Kokobo, Magic Finger, baby.
Nigeria China, Nigeria Paraguay, Musa Uzi, Messi Sairo Rick Bampani. Nigeria China, Nigeria Paraguay, Musa Uzi, Babaka Uki Bampani. Kama Sairo, Kama Sairo Richo, Kama Sairo, Kama Sairo, 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 Kama 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 Sairo, Kama
Sairo, Kama Sairo, Kama Sairo, Kama Sairo, Kama Sairo, Kama Sairo, Uishi nguvu zote milele duniani. Wa makonde wa matumbi sasina moja. Kueba aubena tano.
Awizi
Kadiro
Tony
aubena tano.
Kanabino
sasina moja.
Makala
maisha tabo unu anayoishi. Nebe Natali Victoria. Wauni wanaishi kwa imani. Kwa vile shida ndo zime wakuta. Hata mitume ili kwa tatabu. Mwenyezi Mungu alivomba dunia. Nabi wake Mola Yusufu alishawahi kukaa jela. Mekutana na masela wanatoa ai 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 ai. Mekutana na machizi wanatoa ai 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 ai. Wenye makifundi anatoa ai anatoa ai anatoa ai anatoa pilot anatoa ai anatoa ai anatoa ai ana homie guest anatoa ai anatoa ai anatoa ai anatoa baba beka anatoa ai anatoa ai anatoa ai ana wenye makifundi anatoa ai anatoa ai anatoa ai ana meso sairo anatoa ai. Anatoai, anatoai, anachini gino manoma. Mekutana nae bana anatoai. Ai, 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 ai. Badi fesi ai, anatoai. We mamatai, anatoai. Jeli seba ai, anatoai. We kimula ai, anatoai.
Kadilo na panda ndege. Kweba na panda ndege. Dogo ibo na panda ndege. Masalanga na panda ndege. Kokobo na panda ndege. Isko na panda ndege.
Mitoto Mandela, Mitoto Mandela, Mitoto Mandela, Mitoto Mandela, Mitoto Nyerere, Mitoto Nyerere, Mitoto Nyerere, Mitoto Nyerere, Mitoto Mkapa, Mitoto Mkapa, Mitoto Mkapa, Mitoto Mkapa, Mitoto Mama Samia, imeshavamia Mitoto Mama Samia, imeshavamia Mitoto Mama Samia, imeshavamia Mitoto Mama Samia, imeshavamia 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Mitoto Mama Samia, imeshazamia Mitoto Mama Samia, imeshazamia Mitoto Mama Samia. Imeshazamia mitoto wa mama Samia, 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 imeshazamia, imeshafamia, 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 imeshafamia mitoto wa mama Samia, ya mama Samia, mitoto wa mama Samia. Haujui? Haine sanes. Tanyona ne sanes. Sauti wananesa, fanyo nanesa, nesa. Hainesa, nesa. Fanyo nanesa, nesa. PM Furniture, nesa, nesa. Nesa, nesa.
Kama Sairon, Kama Sairon, Kama Sairon, Kama Sairon. Cheza Sairon, Kama Sairon, Kama Sairon, Kama Sairon. Kwang, kwang, kwang. Mabia. Philip. Aujui. Kwa kwa kwa
kwa
Babia
kwa
Filimba Aujui South Africa Victoria Wacha tutafika Jaikora South Africa Debeni Natalio Wacha tutafika Jaikora Jaikora
Jankoba, 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 Masalanga, Jankoba, Jankoba, Wamasuna, Jankoba, 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 Mitoto atemeke, mitoto ya yombo, sikani baya. Sasi ya moja. Watoto wa fumbi, watoto wa mkibariri, Elia Fuchapei, Fani Mazuna. Sasi ya moja, yega, yomba devi. Sasi ya moja. Watoto wa Ifakara, wapi Subira, Simera, Masai. Kivambe, sasi ya moja, kinda kinda kimwanangu. Watoto wa Kosovo na Elekta. Uweche usitipia la esi mwanangu sasi na moja Mazuna, haujui Chino, haujui Haujui Mtumishi, haujui Sasi na moja Watoto wa Morogoro Watoto wa Pakistani kuna mbaya PM Furniture PM Furniture Kimbina uji toto tundu gereji Kuswazi ya deki kasenye misere Jaskia Baba mwanaisha Cape Towni Awizi Kweba ube inatano Kadilo blante ube inatano Kanabino Macho macho
BBM Records.